Tayari watu washaruka na blandi.
Thank you supplier. Yes, supplier.
The best quality.
Ra! Chunky supplier. Supplier. Scary.
Oi, oi, oi.
Atuna maduka.
Oi, oi.
Ubaya where?
Sasa je.
Aujui.
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 Bo, 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 bo. Bo, 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 bobola, bo, bobola, 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 mabo boys, bobola, mabo boys, come so how would you, how would you, how would you,
away, away,
how would you,
obligado fujo,
bado, bado seski abado, bado, bado seski abado,
fujo on the mix.
Asante sana, atuna maduka, tunakulahuja na kuna ajika meseka. Asante sana, atuna maduka, tunakulahuja na kuna ajika meseka. Asante sana, atuna maduka, tunakulahuja na kuna ajika meseka. Ukifahayo na pendesa, atujawai kupoza. Ukifahayo na pendesa, atujawai kupoza. Ukifahayo na pendesa, atujawai kupoza. Macho macho, kila pande tunangasa, wakucheka cheka, kwetu sopa kutelesa. Tutakuteka, Jessica Mesa, wachoko, soke kitu za kuresa. Yako ntogwa ipiti bompa yanku, ayo matako, nitalegesa. Mwento wankonti, panyalodi, kukusa iblanti, baka kuleta, ponti nalanti. Watu alikuwa blinti, msileto komedi, finkweta, into sebadi lanti. Kama sela tuze zikodi, ukileta uchula utablidi. Ninalosi, nadai wakodi, linda kima ukosi na modi. Na modi, kuwa makwini, makwini. Kuwa makwini, aujui. Skobiso mpo nyuma yako. Uyo, uyo, aujui. Aujui. Wana penta blanti, wana higia blanti. Wana penta blanti. Wana penta blanti, wana higia blanti. Wana penta blanti. Wana penta blanti, wana higia blanti. Wana penta blanti. Umeshuhudia kuna mtu kapigwa ntole.
Saki
kuni hadisi ya mtapele.
Saki, staki.
Yemalakasa nishakata.
Saki.
Kuhusu jamaa, jamaa.
Sita wewe.
Anakiwa na fosi miontoko. Marafiki machoko.
Sitaki.
Nishenisha kwenda kula vizo swadu.
Staki.
Itakuwa sesheni babu kuhusu kutubu.
Saki, staki.
Kanya kabampanyo kwenda utu anasema.
Sitaki.
Kutoka misele na watoto wa watu.
Staki.
Mrudi ya demu wa samani.
Staki.
Yua kalipa ngalipo kiunoni.
Staki.
Kupachua vidonke uo usela zamani.
Staki.
Kekeke bao, lafase jako ya pipa. Mseki wa kibonko, imba vitu kwa kijinka. To unage wa visa, nyo wa kipala. Dada ukiweza chesa na wigi. Bobu kijino, na chesa na bichi. Tim dogo misi chesi, lete mkataba. Tonde kishani kwenye ligi, kabla ya pati. Nisa chesa na bigi, skendo sitaki. Nige ni pogo, sina machisi. Kulala zambi, siko viso mtu makini. Kuwa makwini. Wana penta blanch, wana higia blanch. Wana penta blanch. Wanna paint a blunt, wanna you get blunt, wanna paint a blunt. Wanna paint a blunt, wanna you get blunt, wanna paint a blunt. Kidino city in no sema now. Kidino city in no sema now. Fuyo. Kidino city in no sema now. Kidino city in no sema now. Fuyo. Kidino city in no sema now. Kidino city in no sema now. Sema now. Sema now. Sema now. Sema papi sasa sema now. 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 Kidino city in no micha. Sema now, sema now, sema now, sema now, boom kali, nuretsi, hidaribu ati, skani usensi, tikeri adabu, oniriani, mingukuti, sema now, watu makini, makini, sema now, watu makini, hili njiwa, sema now, skani njipe kwa rufufu, haya, wasi wa mkonto, haya, 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 masombi, sema now, filimaso, atuna, kiwalani bakwa dilodi. Sema nao. La mamba, atuna. Majoro fanya kazi serikalini. Atuna.
Tunapiga bao.
Kwenye begi hakuna hela. Hakuna hela.
Kwenye begi kuna vifaa vya kazi.
Twende kazini.
Twende
kazini, Moses Futi mkuru.
Twende.
Twende kazini.
Tuje, tuje, maskombi swa chanika, maskombi swa busa, siwa,
semana,
Yesusi, yompo, tolesi,
semana,
misoso, tabata, kisantu,
semana,
kukula potu atenente, kigamponi, Jadalino chidi wa kipemba na kujua Suma mentesi na kujua Wapisa mkunesia na kujua Fujo sema now Sema now
Sema
sema Sema now
Sema now
Sema now
Sema now
Sema now
Wona isampo kama na iliwa Uonefu
Sema now
Usi uonefu fujo
Sema now
Isampo na iliwa uonefu
Icholangu limekia mchanga
Hebu ibadilisha uonefu
Buguruni, chisi msafi Kama sobra ndieto tukupere kimjini
Hapo naona
770
Hei hapo naona, hapa naona
Ganalei
Yule si bobula, bobula
Maskumpiso
Hauka fanana nae
Bagamoyo
Njo yeye
Bunchu analamu
Naa
Kinondo shamba
Auju
Pablo Skoga
Bula ajue
Ya moto baba Fatuma mbabe
Umakini
Haya, haya, haya
Usitike Usitike
Kwenye begi hakuna hela
Hatuna hela
Kuna vipava kazi
Hatuna maduka
Twende kazini, twende, twende
Satisa
Asaniso
Satisa
Twende kazini Maskumbiswa kifule Morogoro Kosovo
Satisa
Kontona Pakistani kona baya Jemeke Kichangani Maskumbiswa Tanga Sulamaji Jibirasa
Jajalino Wakikulisa bobu alikuwa wapi wambia alikuwa shule na malizia kozi yake usila Amerudi Hatuna maduka Natuma na tutoke vitambi Ungekuwa na maduka wanetwa singefuka boda
Tayari Watu washaruka na blandi
Fujo on the mix
Chunky supplier Supplier Chunky supplier